gudoomiyaha golaha ammaanka ee bisha julaay ahna danjiraha dalka sweden olaf skoog ayaa sheegay in goluhu soo dhoweynayo heshiiskii soomaaliya iyo eritreya ay wada gaareen iyo sidoo kale nabadda isla garteen madaxda etoobiya iyo eritreya.
The members of the Security Council further welcomed the announcement that Eritrea and Somalia would work together to form.
Xubnaha golaha ammaanka waxay soo dhaweeyeen heshiiska ay Soomaaliya iyo Eritrea ay ku heshiiyeen in si wadajir ah ay uga shaqeeyaan nabadda gobolka. Sidoo kale waxaa goluhu ku bogaadiyay sida ay dowladda federaalk ee Soomaaliya ay uga go'an tahay hirgelinta isbedelada siyaasadda iyo nabadgelyada. Waxaa goluhu aad u hambalyeeyey tallaabadii taariikhiga ahayd ee ay ku heshiiyeen Eritrea iyo Ethiopia.
Wakiilka Itoobiya ee qaramada midoobay Takeda Alemo ayaa ammaanay tallaabada taariikhiga ah ee dhinaca nabadda ay u qaadeen madaxda dalkiisa iyo dhiggooda Eritreya. Ergiga Eritreya Nabiil Saciid Idris ayaa ugu baaqay golaha ammaanka inay cunuqabateynta ka qaadaan dalkiisa.
By lifting the sanctions immediately and unconditionally, the council can send a positive message that it supports the desire of the citizens of the region.
Laalista degdega ee shuruud la'aanta ee xayiraadda saaran Eritrea waxay astaan wanaagsan u noqonaysaa qadarinta golaha ee rabitaanka muwaadiniinta gobolka iyo horumarkooda.
Danjiraha Soomaaliya Abuukar Daahir Cismaan ayaa ugu baaqay golaha ammaanka inay aqoonsadaan horumarka dhinaca nabadda iyo siyaasadda ee ka jira Soomaaliya.
Our capacity remain at early stage, but to build it will require the support of partnership from the council and its subsidiary.
Weli awoodeena wax qabad waa mid bilowa, laakiin si loo dhiso oo loo xoojiyo waxaan u baahanahay taageerada golahan iyo guddiyada hoos yimaada.
Danjiraha Jabuuti Maxamed Siyaad Ducaale ayaa carabka ku adkeeyey dareenka ay ka qabaan khilaafka xadka ee u dhexeeya Eritreya, isagoo ugu baaqay golaha ammaanka inay ku cadaadiyaan Eritreya inay aqbasho dhexdhexaadinta, taasi oo ku tilmaamay fursad aan la khasaarin karin cawaaqib xunna ku yeelanaysa nabadda iyo xasiloonida iyo horumarka guud ahaan degmada.